Fosi kuandika fesi au kwa moyo kwenda resi, hebu Mungu tufanyie wepesi, hey.
Kiuno nyigu, angel, what a view, yani kila angle. Reception ka hotel, ya 5-star, can I have your number? Come kick with a gangster, me a rasta man, ingawa sina dreddy. Wana guanma, kwako nimezima fegi, hila na moka, that green ukoka. Ukonga to shut down la Costa Nostra. I got gang ties, 7-4, you know I can't lie. You incredible, body so fine, like it's edible. Nikikuona, hanga fumo. Nataka uje, unaweza ondoka bila kuaga. Awa wadada, compared to you, yani level of the competition is nada. A goddess, designer, uvae Gucci, au Prada. Still way hot, abidada,
ata ukae uchi ndio bala, wala.
Nauliza mama, umenipani, ndugu na jamaa, hawataki kuamini, kipenzi changu, my baby.
Body vicious, bootylicious, natabika kufa kabisa, tayari jiaibisha, unatisha, smell like Yasmin, hibiscus, hot cake, fresh baked biscuits, smiley fresh, shika feza kesi, yani kesi siyo tetesi, na jiona messi, ukinipa, nifanyie wepesi, black sister, grace embrace me, mapenzi siyo vita.
Fine complexion, chocolatey, she a leader, kajoketi, style is simple, a complicated love. Lord of mercy, kosa nini, beauty queenie, rangi ya mtume na sirini, unanitesa kama nini, njo uwe na mimi.
Umenipani, ndugu na jamaa, hawataki kuamini, kipenzi changu, my baby, my darling, my sweetie, kichuna changu, my baby, my darling, my sweetie, kipenzi changu, my baby.